okunonyereza okukolera ekitongole kiwezo Uganda kulaze nti abaana bangi mu district yeno abaana bangi mu masomero ga primary tebasobola kuwandiika na kusoma mu district MPG lw'abasomesa kwebulankanya ku mirimu. Yoweri Musisi, katuwe bisingawo.
Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole kya Uwezo Uganda nga kiyita mu kitongole kya Joy Uganda kulaze nti abaana bangi abali mu kibiina ekyokusatu mu disitulikiti y'Empigi tebasobola kusoma na kuwandiika okukola ebyo ebikolebwa mu kibiina ekyokubiri. Okunoonyereza kuno kwakolebwa mu mwaka gwa 2024 okwetoloola disitulikiti y'Empigi nga banoonyereza kusoma n'okuwandiika mu kibiina ekyokubiri eri abayizi ab'omutendera ogwo. Omukwanaganya w'emirimu gy'ekitongole kya Uwezo Uganda ne Joy Uganda abakola okunoonyereza kuno atimu Lydia agambye nti bakwatagane n'abakwatibwako bonna okusobola okuzuula biki ebaali bagenda okubuuza abaana nga bagenda okukola okunoonyereza kuno.
Okukola ebibuuzo bino munagamba twalijja wangawonzo twatula ne bakakensa from the National Curriculum Development Center, twatula n'aba Uganda National Examination Board aba UNEP n'abalala bangi bakakensa byenjigiriza abatuyambako okulaba nga tunoonyereza ku busobozi bw'abaana baffe mu kusoma nga tubuuza ddala kituufu abaana baffe bayiga.
Akulira ebyenjigiriza mu district MPG Sexual Deogracias agambye nti balina okutuula ne batunoesaba amagezi okulaba nga waliwo ekikolebwa okutumbula ebyenjigiriza.
The recommendations, if one of the lot remains for us, is draft 70. These recommendations and come up with the strategies
omu kuwetala mkunoonyereza kuno Grace Nabisera agambye nti okunoonyereza kuno bakukolanga olunaku lwakutaano okusobola okuzuula eddala obanga abayizi babeerayo ku masomero okumalako essabbiiti. Kuchinana mwenda katonyeze biri emanduso radio eyavuka omulembo omutebi ndiyo wali musi MPG.
Ebibiina by'emyoga ebisoba mu 40 byebiganyuddwa mu nteekateeka y'okusomesebwa mu nzirukanya y'emirimu okuva mu kitongole kya gavumenti ya Microfinance Support Center ng'enteekateeka eno emaze ennaku 3 nambirira mu disitulikiti y'e Kassanda. Omusasi waffe John Vianney Kyobe alina ebisingawo.
Amagombolola agaganyuddwa mu nteekateeka eno kuliko Bukuya, Kiganda, awamu ne Ssaabaddu, Kassanda. Sako z'emyoga ezisoba mu 40 ezeegattiramu abantu abakola emirimu egy'enjawulo omuli aba booda, aba takisi, aba saluuni, abakola mu birabo by'emmere awamu n'abantu abalala be baganyuddwa mu nteekateeka eno. Tadeo Atuhula nga yakulira ebyempuliziganya mu Microfinance Support Center ategeezezza nti ensinkano nga zino bazikola buli mwaka ng'ekigendererwa kwe kuyamba sako zino okwekuba mu ttooki okutereeza ebyobukulembeze awamu n'okubasomesa ku nsonga ez'enkulaakulana ez'enjawulo. Wano mu ggombolola ya Ssaabaddu, Kassanda awali omukolo gufundikira enteekateeka eno abamu ku bakulembeze abeegattira mu kibiina kyabwe kya Kassanda Local Leaders Sacco bategeezezza nti enteekateeka eno ebayambye nnyo okwekulaakulanya. Ku lwa CBS FM Radio emanduso nze munavuddu Kyobe John Vianney wano mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka bw'ekula.